big boy.
Zizo touches, baby.
Unakumbuka mwanzo ulinidanganya jina, ukaniona mwongo usieleweki. Na kumbe mindo chanzo cha kukupa heshima. Leo naitwa mama, hapo vipi? Sani kudanganye vipi? Mpole mwenye uko kakiuti. Basi mi kama shabiki, napenda kukuona tu varandani kwenye kiti, mda wote unaichapa mechi. Kwa kifupi uko fiti, acha tu enjoy tu. Squeezy yani nabegeshwa tonke, mie nalishwa yani mambo pambe. Hata kukuchiti baby, nitaanzia wapi miadi na ugopa. Uko mtani wacha one donke, nisiku kusetani lewe polwe. Hata kukupiga baby, nitaanzia wapi miadi na ugopa. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama.
Lord music on this one. Nona makopa kopa yanavoleta hisia, kukujiti haiwezekani. Unanipatia sana, hajinogopa gopa wenye mali za odia. Sitaki kukutuma hata dukani. Unanipatia sana, unagata kipele sio ni kasoro. Mlaini tukilogali na kandoro kwa kufaini. Nakosa leo ila tumoro unanisambe. Mina we milele yo my baby yoro. Yo maini atupashagi na viporo. Baby why me, mapenzi yana nizidi ya meze. Ni wewe unayenifanya nisikie raha, unayeniwaza sana. Hadi naogopa kuchepuka. Lakini wewe utayenifanya nikashinde baha. Utaponiacha mama, naisi akili itajaruka.
Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama.